www.kwanjadivine.com.
Ni mwenye kumwanzo zese, ni mailinda bendera hii. Leo tose, unena kuriji kwanja bendera hii. Malai muna mukarato chende, malai muna sijiwopa. Nibonga nilita ape, nila kwanji kwanja bendera hii.
Kale patena kakula nyuzi, timatama ngira ukaonamo makatunzi. Ayobe ya mchona kata kweza pweka, achina doba doba za ya nkumango seka. First page iti maiski basili mapepa, nkani zandare zama honorable members. Tinkae sandare za antu wakula kuru, palibe timatata popa nkani za ufuru. Tinkango titiko lili beyond repair, azisogoleli atu they never cared. Katangale pali ponse kumango chita, life ya buanji yosafuna kukusinta. Titamvaza SKC tinkapwekesa, koma 8 months later palibe ya mamveta. Mbaka chinyamata titaya mba konda ndale, mau wachilima siti nkaza wa yuwa.
Osa opa, osa foka, osa,
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 osa opa, osa topa, osa,
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 osa opa, osa foka, osa,
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 osa topa, osa opa, osa, osa ngati tizafe, tizafe la mbendera hii. Tizafe la mbendera hii.
Ditamvaza kusoa kwa ndeke, dinari paize ndingati sisi ngateke. Kuti mulungu atichotsele tsogolo, achinyamata atinkamutenga ngati doro. Alolela bwanji kuti zimisira nyali, muntu yemwe ana sinta landscape yandale. City maziponya nyuzi cause we started feeling older. Tione chilima waika tumba bashoda. Ndege tapezeka mchikangawa, mitima idasweka lidari tsikulo wawa. Mfana wokani zapowa bwerera kufumbi, tiso wanzeru zake tiso wa miambi. Apa sisi na yente kama mlungu sala gwita, kwa sala kungo pitiliza zomwa na yambita. Kupangisa achinyamata uyamba konda ndale, mau achilima siti ngaza wa yu.
Osa opa, osa foka, osa,
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 osa opa, osa topa, osa,
www.kwanjadivine.com.